wafuke nsibo mumaka gaffe mwe wazalibwa ebifaananyi ebyali eby'ababiri kati famire.